Kungokunye ukuthi uNkulunkulu asithembise izinto futhi nebala. Wenze izethembiso eziningi ezweni lakhe. Kanti-ke, kungokuhlukile kakhulu futhi ukuzizwa lezi zithembiso empilweni yethu. Siphile kulezo zithembiso, usuku nosuku. Awuvumelani nalokho? Angiqala ngikubingele ngikwamukele engosini eFresh. NginguSibalo Bhethi Ngema, ongumlomo kaBenedict Ayimet weChristianity Works. Ziningi izinto ezithembiso okuningi empilweni, ngakho futhi iningi lazo ziyahluleka ukufezeka. Impumelelo isengaphenduka umgodi wodwa, igobose uqobo lwalo. Ezobudlelwane isengasiphoxa. Ngesho kwabaningi ngenye indlela enqamulela ukuthi bamazi kanjalo noNkulunkulu. UJesu ubukeka esithembiso okuningi, ukuthula, intokozo, impilo echichimayo, kuthola ukuthi indlela thizeni ukwenzeka kwezinto kusengenze ngabonakala lezo zethembiso. Cishe kwakuzakala kanjalo ku-Israyeli. Emva kwamakhulukhulu eminyaka beyizigqile eGibhithe eyalandelwa iminyaka ewu-40 bezulazula ehlane, base besondela ekweleleni ezweni uNkulunkulu alethembiso u-Abraham izwe lesethembiso. Kodwa ngesikhathi bebheka esithembisweni, into yokuphela bayibona kwabe kuyizigejana zezizwe ezabe seyivese ihleli zizinzile kulo lelizwe kungelazo. Kwabeza babhekane nempi emva kwenye ukuze bakwazi ukuthatha lelizwe lesethembiso. Ngakube lokhu kungesinye sezethembiso ikaNkulunkulu, futhi uma kuyiso pho manje bazithola kanjani, basigone, bas-embrace, basithokozele uma uthi vele lelizwe seliqaqelwe izizwe eyimelene nabo? Nathi indlela uNkulunkulu aphendula ngayo leyo mbuzo. Deuteronomy 6 verse 18 no-19. Wokwenza okulungile nokuhle emehlweni kaJehova ukuba kube kuhle kuwe, ungene ulidle lelozwe uJehova alifungelo yihlo, ukuxosha zonke izitha zakho phambi kwakho njengalokho ekhulumile uJehova. Futhi ngakho baqhubeka balwimpe emva kwenye, bakuzwa ukwethembeka kaNkulunkulu besaqala nje, bakuthola, bakuthatha lokho uNkulunkulu abe ekwethembisile. Wokwenza okulungile nokuhle emehlweni kaJehova ukuba kube kuhle kuwe. Sihlobo sami, uNkulunkulu unohlelo ngawe lokuthi uphile ezethembisweni zakhe. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Uma kunofazi obukhona ngalezi inkulumo, singathokoza ukubuzwa ukuze nathi sidumise uNkulunkulu kunye nawe. Inombolo yethu ye-WhatsApp ithi 067 706 0077. Iwebsayithi ikhona, ungakwazi ukuthola okunye okuthexaxa ithi www.freshzulu.co.za.